housegambia.com.
I really appreciate it. Who are the names? What's the one that you need? The woman and the woman. Appreciate it. Who are the names?
Say thanks guys. But if you muna shita for my life, sita pafupi kutandiza wa ishkaya. This life thanks but if any muna taya. Sembe sindi mwa guys, sembe si winner. Sembe kwa zeri pe yo support, sembe sindi na body. Thanks for your story. Vena muna ngena na mungu ngole. Sorry, much love. Veze vina chilamo. Muna tandiza guys, awe ni pampamo. Vena vezo funo wana no change. Bize praying moyo wanga muna semu range.
I really appreciate it.
Zanga ba jabenzo ni tandiza. Beta la vui jabenzo ni langiza. Atitie na yo wetizaka vipeza. Imwe ni taiwa mwandikaleza. My real friends imwe ni zima ningi. Ba jabenzo sula ni machimbi maningi. Mwenze chena ine holo life ya shokwa. Kutiera pamozi makandoro yo shoka. Ati one day zifo iza kontoloka. Simuna ni tairi renga boxa yo boka. Ziko mwa ni tandiza vambiri. Murungu wa atingi leko maezi ya mbili. Siko mwanzanga.
Appreciate. Damn, you wanna go. Happy Banda, Chelsea, Ben KB, Akon, Kondo.